No more! Yeah, yeah, yeah. In this time! Yeah, yeah. Good enough! Good enough! Mboni, Mbuchaban, Combination! Are we a Tapata, you know? Champion!
Sumbuka sana kukupata wewe sitachoka kukusumbua na kukuomba sitochoka najua utaniona nimedata lakini haya yote ni mapenzi tu nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu ukamilishe maisha yangu nakupenda sana nakuhitaji sana naomba uje kwangu ukamilishe maisha yangu banange kwenja kala banange tanja kala banange kwenja kala banange tanja kala munange kwematira munange tamatira munange kwematira banange tanja kala nakupigia simu kila siku mpenzi wangu
hata upokei simu zangu
Kamilishe maisha yangu
Yo star
Nakupenda sana
Give it to them
Nakuhitaji sana
Alright
then Naomba uje kwangu
Kamilishe
maisha yangu Banange kwenja kala Banange tanja kala Banange kwenja kala Banange tanja kala Munange kwematira Munange tamatira Munange kwematira Munange tamatira
Konga we la gang, wache konga we chisa, wache checho chankuba, abene kango kasita, wache nyamo toneka, ebiru jinyamo nekua, eyakengu nyamo nekula, answa rupaya kai,
murembo,
swanda rupaya man,
murembo,
alevide chikomba mibe,
murembo,
swanda vivide man,
murembo,
answa rupaya kai,
murembo,
senkula vinga,
Kamilishe maisha yangu
Sing on the bread
Nakupenda sana
Give it to them
Nakuhitaji sana
Alright
Naomba uje kwangu
Give it to them
Kamilishe maisha yangu